Chilangali papa mutima ine mapuresha ayo pamweo wandi Chilangali papa mutima ine mapuresha ayo pamweo wandi
I don't know.